madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa wariyayaasha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd, taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa.
Khayraadkani
waa kuwo aad qaali u ah, lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa. Taasi waa sababta aan u baahanahay in aan difaacno. Marka haddii aan ka hadlayno heshiis sida ay Maraykanku rabaan, bal aan horta heshiis galno. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal. Sida darteed, waxaan doonaynaa inaan la galno Ukrain heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay, iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump, Mike Waltz, ayaa axaddii shalay ku celiyey rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada Maraykanka ee Ukrain iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay. Macdanta dhifka ah waa kuwo muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektroonika ah ee la isticmaalo maalin kasta. Madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in wax ka yar 20% khayraadka dabiiciga ah ee Ukrain ay ku jiraan gacanta Ruushka. Si kastaa ha ahaatee, waxa uu ku tilmaamay in gobolka Dnipro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi, wuxuuna ka digay in haddii Ruushku la wareego, khayraadkaasi ay u diri karaan waddamada ay Maraykanka iska soo horjeedaan sida Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Iyagoo beegsanaya aaggaasi, duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukrain ayaa weerar ku qaaday ciidamada Ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka Dnipro. Madaxweynaha Ukrain Zelenski waxa uu sheegay in Ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee Ukrain, iyaga oo adeegsanaya xogta sahandhuleedkii xilligii midowgii Soofiyeti la sameeyey. Dhinaca aagga dagaalkana, habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray, iyadoo ciidamada cirka ee Ukrain ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kala bar 139 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku soo tuuray. Mas-uuliyiinta gobolladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah. Dhanka kale, sharci-dejiyeyaasha Jarmalka ayaa sannadkii hore ansixiyey miisaaniyad gaar ah oo ku dhow $107 bilyan si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, iyagoo uga jawaabaya dagaalka Ruushka ee Ukrain. Ciidamada Jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii 197,000 oo askari, waxaana la filayaa in tiradaasi la gaarsiiyo 203,000 oo askari marka la gaaro sanadka 2030, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Sky News.
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine. So now where whole areas are changing and
xaaladda Yurub way isbedeshay, waxaana sabab u ah dagaalka Ukrain. Marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya. Waa inaan u diyaar garownaa dagaal suurtagal ah mustaqbalka. Waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka Munich ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada Ukrain. Wadahadalladu waxay socon doonaan laga bilaabo 14 ilaa 16 bishani Februari.